turya tuvuga ko FPRDMI na MNDCD ari bamwe bonse rimwe bose bashenye Rwanda kandi bamwe bakomeje kurusenya kuko nibo barwigaruriye abandi nabo barasukuma ngo babe barwisubiza ku mugani kuko akayandirimbo yabo yarimbwaga na Bikindi ngo mu rugere turwisubize
niwe wa mbere mu Rwanda wafashe umu imbunda ahoremesha imodoka yikoreye amafaranga miliyoni zirenga 40 zose arazitwara ahita ajya muri FPL inkotanyi icyo gihe niwe watangiye kuvuga bati yagiye i Buganda ariko ntabwo twamenye icyo gihe ntabwo twumvaga ibyo bintu by'iterabwoba ibyo ari byo
ariko rero yenda ubwo umuntu yahita avuga tese koko nta bimenyetso byari biriho ntabwo mwabibonaga ko bazabatera aho ho navuga ko ibimenyetso byari bihari ndetse n'ubutegetsi bwari bubi
mu masambiri sambiri n'igice nibwo amakuru yariho ahwihwiswa aho mu kigo ubwo bakozi uko baje uko noneho n'abashinzwe nyine kwakira amakuru ubwo bigenda tugenda duhererekanya amakuru ariko nyine ubona twese dusa n'abasuherewe
yewe nabwiwe n'uwari directeur de cabinet wa perezida aramunagara ati ntambara Museveni yateye mu gihugu cye twiyemeje kumushyigikira igisubizo aravuga ati bya bindi twavugiye Kabare igisubizo yampaye ngo ni ukubagarira yose
Radisha kwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC uno munsi turi kwa gatatu tariki ya 26 Gicurasi umwaka w'2021 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro urugamba nyakuri rw'inzirabwoba FAR igice cya kabiri muri kino kiganiro muri kumwe nange Joseph Ngarambe nkaba mbashuje nkaba kandi ndi kumwe na Sixwell Musangamfura Muvandimwe Sixwell Musangamfura ndagusaba gusuza abariho batwumva unabiseguraho kubera ko kino gice cya kabiri twari twarabasezeranije kukibagezaho vuba bityo rero tugomba rwose kubiseguraho kanabwira rwose ko abagiye bakitwishyuza bafite amashyushyu yo kucyumva kinari gihe wafata ijambo rero Muvandimwe Sixwell
reka mbanze ngusuhuze Joseph Ngarambe uraho urakomeye ndagira ngo kandi ngushimire kuri iki kiganiro nanisegura kubatwumva kubera ko twari twababwiye ko nyuma y'ikiganiro cya mbere icya kabiri cyagombaga guhita gikurikiraho none dukereroho icyumweru ariko batugaye gutinda ntibatugaye guhera ikiganiro nyine twakibateguriye uyu munsi ndagira ngo kandi nsuhuze n'abatwumva bose nsuhuze abumva ururimi rw'ikinyarwanda nsuhuze n'abantu mu karere k'iwacu bakurikirana ibiganiro byacu
urakoze Muvandimwe Sixwell dutangire kino kiganiro urugamba nyakuri rw'inzira bwa FAR igice cya kabiri nibutse inshuti zacu n'abandi batwumva bose ibintu by'ingenzi byari bikubiye mu gice cya mbere duherutse kubagezaho mwumvise aho Major Bemneretse Emmanuel Mpfubya Habyarimana aho neretse yavubuye ibitutsi n'ibisebyo kuri twebwe abashaka kwerekana ukuri ku mpamvu zitsindwa z'inzira bwo bafara mwumvise kandi aho General BM Habyarimana Emmanuel babaye mu nzira bwo bafara no mu mashuri ndetse amusubiza dore ko nawe neretso yaraherutse kumwikoma kimwe n'abandi basirikare yikomye ahoza mu kanwa mu byukuri yikoma ngo kuko bifatanyije na FPL inkotanyi imaze gufata igihugu ibyo byose neretso ngo akaba bivuga yibeshya cyane ko tutazi ko we ubwe yububa akajya guha kwa kuri yo FPR inkotanyi. Umuntu rero akaba yakwibaza mu byukuri mikina kini yariyo. Mu bisubizo bya General M Habyarimana mwumvisemo ibintu byinshi bisobanura impamvu nyakuri, impamvu nyakuri zitsindwa rya fari nzira bwoba. Mu byukuri bisobanuro impamvu atanga zikaba zidafite aho zihuriye n'ibibeshyo by'abiyise imfubyi za Habyarimana. Aha twumvise ukuntu nyine Habyarimana uwo ngo yibukije neretse ko tutatewe dutunguwe ku gisirikare cyari cyarazonzwe n'ubutegetsi commandement, ubutegetsi budashoboye, ubutegetsi yavuze ko ari incompetent, budashoboye. By'umwihariko umuntu akaba yumva nubwo atabivuze mu mazina ko twe turayavuga, Habyarimana ni wari ubukuriye na Serubuga n'abandi, abo bose bakaba rero bari babubereye ku isonga ari incompetent, badashoboye. Iyi incompetence uko kudashobora ubwo buswa bukaba bwaratumye banagundira, niko rwose Habyarimana bisobanura kandi natwe niko tubyemera. Bakanakora ibikorwa byo kurunda abo mu karere kamwe bakomokamo ko mu majyaruguru, bakabarundaho ibintu byose gutegeka, babihana babitabishoboye nk'abaneretse abo ngabo, bakabaha ibyo byo gutegeka za unite n'abatabishoboye nk'abo ngabo baneretse. Mu gihe kandi abandi babaga babajujubya mu mibereho yabo yose, mu kazi bakoraga, kuva mu mashuri bayiga bakabajujubya, abava handi, kuva batangira n'akazi abo batabashe kumenesha, noneho byageza rero umunsi w'igitero cy'inkotanyi, bakaba aribo bashyira mu majwi y'ingo, nibo batumye nyine ibintu bizamba bitaranazamba, abantu batarasobanukirwa n'ibyo ari byo. Aha twakwibutsa nyine abantu bagiye bafunga ku maherere, ba Major Mutambuka, ba Major BM Mutambuka, ba Major BM Sabakunzi François n'abandi. Twabasomeye rero ko aho mu by'ukuri muri ubwo buhamya bwa Habyarimana yaherekanye ko abo bategetsi Habyarimana kwisonga baharuye inzira, baharuriye FPR inzira, inzira yaje kunyuramo nyine je gufatanya nabo kuyogoza u Rwanda. Tujya tuvuga ko FPR DMI na MNDCDR ari bamwe bonse rimwe, bose bashenye u Rwanda, kandi bamwe bakomeje kurusenya kuko nibo barwigaruriye, abandi nabo barasukuma ngo babe barwisubiza ku mugani, kuko nk'aya ndirimbo yabo yarimbwaga n'abikindi ngo mu rugere turwisubize. Twabasomeye amwe mu magambo ya Major BM Neretse Emmanuel dukoresheje igitabo cye Grandeur et décadence des forces armées rwandaises. Aha ngaho umuntu agiranije avuga itumbagira, kujya mu kirere rwose, kujya mu bicu kw'ingabo z'u Rwanda FAR, no guhanantuka kwazo cyangwa se gukendera kujya mu marembera kwazo. Ibyo rero byose muri icyo gitabo nyine agenda bivuga ukwe, ariko hakaba naho agera nk'uko mwabyiyumviye akavuga ati ibintu byazambye kubera ubuhumyi muri politiki bwande bwa Perezida Habyarimana. Umuntu akaba yibaza imikino akina nyine indimi ebyiri zo kutuka no kuca gutera ubwoba abavuga ukuri ku ngoma ya Habyarimana n'ibibi byayo, kandi akitwikira ijoro akububa akajya i Kigali, nk'uko twabibonye, nk'uko twabivuze, tukaba tuzana bigarukaho. Mu kiganiro gishize kandi twakomeje tumvisha ko Major BM Neretse Emmanuel aho kuri radiyo Inkingi yabwiye Musabyimana Gaspar kuba tatewe batunguwe, amusaba nawe kumwunganira gutanga ingero, atanga ingero z'ibitero bya FPR n'ibisubizo nyine bidafashe bya Habyarimana birumvikana. Tukaba twarashoje icyo kiganiro igice cya mbere, uwo nyine uneretse abwira Musabyimana ati nawe ibyo nibagiwe wabivuga, dore ko tubizi twembi. Reka rero dutangira ikiganiro twumva aho musabye imana Gaspar ashimangira nawe ko tutatewe dutunguwe ko habayeho ibitero byinshi mbere y'icyo ku itariki ya mbere ukwakira 1990 bityo ibyo bikaba bikomeje kunga mu ryacu n'abatangabuhamya bacu nka Major Bamusaba Kunzi mwumvise ko nawe yikomwe bikomeye na Major Emmanuel Neretse mu magambo nayo ubwayo magambo Neretse kaba yarakoresha rwose amagambo igisirikare cy'u Rwanda cyari cyaraho nti koko yumvise ayo magambo yakoreshwe na Neretse nsubiremo igisirikare cy'u Rwanda rwose nta kuntu kitari cyaragushije ishyano kigira abategetsi nk'abo ngabaniritse ukurikije n'imvugo nyandagazi bakoresha. Nibutse ko uwo Emmanuel Neretse yategekaga ikigo cya PM Police Militaire, ikigo cyakagombye kuba cyari intangarugero kuko cyari ikigo gikomeye, umuntu yavuga ko ari unité d'élite, unité y'indatwa igamije gucunga ku mategeko yubahirizwa mu gisirikare ndetse bakakorera na za dosiye zijyana mu nkiko abayangije. Babanje no kubafata bakabashyira mu gifungo. Murumva rero ko yari unit ikomeye cyane, ariko akaba yitegetswe n'umuntu mu by'ukuri umuntu yavuga ko ateye ubwoba mu byerekeye imitekerereze mu byerekeye imyifatire ye. Mwumve rero aho musabye imana ashimangira nyine ko habayeho ibitero byinshi mbere y'icyo ku itariki ya mbere ukwakira umwaka w'1990. Byose rwose ibyo tugamije kwerekana yuko ibyo tuvuga ari ibintu tuzi neza, kandi ko n'abakomeza kubeshya bibagora bariho bagenda nyine bava ku bintu bimwe na bimwe, ku binyoma bimwe na bimwe. Ahangaha nyine mwumva ukuntu musabye imana we nyine agiye kuvuguruza ijambo shebuja Habyarimana yavuze nyine inkotanyi z'igitera, abeshya ko ngo twatewe dutunguwe bikaba n'intandaro yo gufata no gufunga no kugira nabi ku bundi buryo no kubasahura abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi batavugaga rumwe na MNDCDR cyangwa se babikekwagaho kimwe n'abahutu mu majyepfo barimo n'abasirikare nk'abo basaba kunzi bamutambuka n'abandi.
Wakoze nibyo bagitegura intambara kuko habaye ibikorwa by'iterabwo byinshi cyane mu Rwanda. Uvuze ibyo byo mu Mutara kwagendaga bakica abantu, abaturage barahamuka, ariko no mu Rwanda hagati bakoze ibintu biteye ubwoba. Ndibuka nk'umuhungu witwa Rurango Artemo wakoraga muri Ropcar yaragiye, niwe wa mbere wafashe imbunda ahoremesha, urabona zirya modoka zatwaraga amafaranga ziyajyanye muri banke, wenda tuvuge nka banke commerciale igafata amafaranga kugira ngo iyohereze muri banke commerciale muri sikirisari yayo y'Ubutare. Icyo gihe ndibuka ko ari banke do Kigali, imodoka ya banke do Kigali ikoreye amafaranga. Rurango Artemo yaragiye n'imbunda, niwe wa mbere mu Rwanda wafashe imbunda ahoremesha imodoka ikoreye amafaranga miliyoni zirenga 40 zose arazitwara ahita ajya muri FPL Inkotanyi. Icyo gihe niwe watangiye kuvuga bati yagiye i Buganda, ariko ntabwo twamenye icyo gihe, ntabwo twumvaga ibyo bintu by'iterabwoba ibyo ari byo. Hari n'abandi benshi uribuka ko nanone bigeze gufata umuntu w'igitarama aje muri banki ahoremesha abantu amafaranga arayiba, noneho ariko baramwirukankana, sinzi abasirikare bageze baramufata bamanza baramufunze cyangwa bakamurasa, sinzi ko byagenze icyo gihe. Ariko nawe urumva n'ibikorwa by'iterabwoba kuza ukareba abantu ugashaka kubarasa bari muri banki hagati. Nta tutagiye kure uribuka ibikorwa bya Kajeguhakwa Valence yaravuze ngo bamuteye ngo haje ibitero, ariko ubu ngubu iyo urebye mu gitabo cyaravuga ati narabumvishije njyewe nari mfite abantu nashyize ahantu hose bwo gukora ibikorwa by'iterabwoba ku mipaka hehe, mbese usanga bari barabiteguye kandi nawe wabonye ko intambara yagiye kuza agahita ajya mu Nkotanyi. Ibikorwa by'iterabwoba rero nk'uko wabivuze byatangiye FPR igitegura ubutegetsi ni byinshi birahari ngira ngo wasome ibitabo bihari byose yajya bibona noneho rero ubwo reka tugere ku gika FPL irateye itariki ya mbere y'ukwa 10 muri 90 yatangiye ibikorwa by'iterabwoba muri ibyo bitero byayo Emmanuel
Nyuma y'ubwo buhamya bwa Musabyimana Gaspard wari umukozi ukomeye mu biro bishinzwe iperereza ry'igihugu reka dukurikize ubundi buhamya bwa Joseph Bukeye igihe FPL Inkotanyi yateraga tariki ya mbere z'ukwa 10 umwaka w'1990 Joseph Bukeye ngo yari umunyamabanga wa mbere muri ambasade y'u Rwanda i Kampala ashinzwe iperereza Joseph Bukeye ati bimenyetso ko tuzaterwa byari byose twari tubizi rwose kandi ubutegetsi bw'u Rwanda bwari bubifite ati kandi impungenge zo guterwa twari twarazigejeje kuri Museveni akiri mu mashyamba ati rwose twagiye ni Nairobi tumusanga ni Nairobi aho yarari muri 45 atarafata ubutegetsi Nimwumve rero aho Bukeye abyivugira ku itariki ya 24 Mutarama umwaka w'2021 kuri radio inkingi y'impfubyi za Habyarimana abibwira Gaspard Musabyimana uyiyobora nawe wari umumaneko wari ushinzwe iperereza mu gihugu imbere ari mu rwego rwose rukomeye bityo rero umuntu akavuga ati aba bantu iyo bariho babeshya bazi neza ukuri Nimwumve rero Bukeye Joseph avuga ni ko umuntu yabivuga rwose adashidikanya yuko nyine ibyo Habyarimana yemeza kubera ubwo buhamya bwe buremeza neza ko Habyarimana avuga yuko twatewe dutunguwe inyuma y'igitero cyo kuri iyo tariki ya mbere z'ukwa 1990 yabeshyaga mumwumve rwose
ariko rero yende ubwo umuntu yahita avuga tese koko nta bimenyetso byari biriho nta mumwayibona yuko bazabatera aho ho navuga ko ibimenyetso byari bihari ndetse n'ubutegetsi bwari bubifite ingero natanga ni nk'imyitozo abantu icyo gihe bari bataritwe Inkotanyi ariko byaragaragaraga ko ari impunzi z'abanyarwanda bakoraga imyitozo ahantu bita Cyankwanzi muri Uganda hafi ya Zamwendi iyo myitozo twarayikurikiranaga ndetse hari n'abantu twakiragamo kugira ngo bagende babikurikirane bakaza bagatangaza raporo ubwo narindi mu kuvuga nyine iyo myitozo yaberaga Cyankwanzi ni ibintu bitaga ni nka biriya bita siyasa ni bya education politique iyo education politique yakurikirwaga n'ibyo kujya mu ngabo za NRA ukabona ko umuvuduko wari utangiye kwiyongera ku buryo bugaragara hari ibyo bitaramo bya Rwanda's Refugee Welfare Foundation byakorwaga ariko ukabona atari bitaramo ari ibintu byo gushakisha amafaranga hari umuntu nka Rutaremara yarabikazemo cyane ikindi wabonaga le contact bakoranaga na za ambasade cyane ambasade y'u Burundi nazo zari zariyongeye ku buryo rwose bugaragara nka Rwigema n'abayingana bajya mu ambasade y'Abarundi basa n'abisanga ibyo bimenyetso byari bihari kandi n'ubutegetsi bwari bufite izo mpungenge rero twazigejeje kuri Museveni inshuro nyinshi ndetse ntabwo twategereje ko abanza gufata ubutegetsi kubera ko imishyikirano ya mbere na Museveni kuri icyo kibazo yabaye i Nairobi muri 1985 atarafata ubutegetsi aho twamubwiye tutari ko abantu batubwira ko nufata ubutegetsi impunzi z'abanyarwanda zizahera aho zitera u Rwanda.
Ni ukuvuga ko mwagiye kumushaka kiri mu mashyamba se?
Twagiye kumushaka kiri mu mashyamba i Nairobi, hagiyeyo indelegasiyo yo guhura nawe. Icyo gihe yaratubeshye bien sûr avuga ko ngo abo bantu badashobora kuzatera, ariko byaragaragaraga ko icyo gihe yari akeneye inzira, kubera ko iyo yavaga muri Kenya aho yabaga cyangwa se muri Tanzania aho yagiye kwaka imfashanyo cyangwa se Burundi, yagombaga kunyura mu Rwanda kugira ngo agere muri teritwari yayoboraga icyo gihe, teritwari zo mu majyepfo no mu burengerazuba bwa Uganda. Hari ikindi kintu nakwibutsa, nuko hari amanama icyo gihe yitwaga ngo tripartite de sécurité, yahuzaga Uganda na Zaire, naho icyo kibazo cyahoraga kivugwa. Ndetse no mu kwezi kwa cyenda mbese hari hasigaye nk'ukwezi kumwe kugira ngo badutere, hari inama yabereye i Kampala, icyo kibazo cyavuzwe icyo gihe na ba kandi guhakwa bari bamaze kugera i Kampala, ku buryo byari bishyushye bigaragara, kandi guhakwa yahunganye n'abantu barenze 20. Ndetse no mu kwezi kwa cyenda hasigaye nk'iminsi igomba kuba ari nk'ine cyangwa itanu, ndumva nabwo Minisitiri Bizimungu yaraje muri Uganda kureba Museveni, afite ubutumwa bwa Habyarimana bumubwira ko
ubwo ni Bizimungu Kazimir, kubera ko Bizimungu Pasteur yari yahunganye na Kajwagwa.
Ni Bizimungu Kazimir ubwo yazanye ubwo butumwa nyine abwira Museveni, atari ko nubwo bwose ukomeza kutwizeza ko abo bantu batazatera, ariko twebwe dufite ibimenyetso ko bazatera kandi vuba. Icyo gihe Museveni nyine arabihakana nk'uko bisanzwe, abwira Bizimungu atari ko se atubundi, ati Habyarimana ntabwo azaza mu nama New York, hari ibintu bya some yari ishinzwe iby'abana. Bizimungu aramubwira atazaza. Museveni ati byihorere noneho kubera ko tuzibonanira nzamusobanurira. Atari kugenda umubwire rwose ko atagomba guta umunota n'umwe w'ibitotsi bye, kubera ko igihe cyose ntihari abo bantu badashobora kuzabatera. Yenda ubwo ibindi bimenyetso ni byinshi, ariko ntabwo umuntu yabirangiza mu kiganiro kimwe gusa. Yenda nababwira ko umunsi zitera, umunsi izo nkotanyi zitera, njye ubwanjye nahuye nazo mu gitondo, kubera ko aribwo nari mvuye i Kigali, ndetse banantangira ku mupaka i Gatuna kugira ngo zibanze zihite, kubera ko zinjiye urebye nko mu masaha saa yine nibwo iza mbere zinjiye, kubera ko aribwo wari ushinzwe serivisi de renseignement muri Uganda ya telefoni yavuga ko ngo zabacitse ngo zimaze kwinjira. Ariko ubwo ibyo byo ni ukubeshya nyine, kubera ko
yatelefonaga muri ambasade
yaterefonye kuri ambasade avuga ngo zabacitse, ariko ni ukubeshya, kubera ko ibyo mbivugiye ko njyewe nabiboneye ubwo aho bamaze kuturekurira babaye nk'abadufungira aho ngaho ku mupaka kugira ngo zibanze zihite.
Mbese ni ukuvuga ko babatelefonye bababwira bati zateye?
Barabitubwiye, ariko batubwiye zambutse, batubwiye zimaze kwambuka i Kagitumba. Ntacyo byari bikimaze, ntabwo washobora kuzitangira.
Muvandimwe Sixbert, muri icyo kiganiro na Musabyimana cyo ku itariki ya 24 Mutarama 2021, Joseph Bukeye yarahishura kandi ko nubwo bwose Habyarimana yari azi neza ko Museveni azatera u Rwanda, yakomeje kumufasha amuha inzira, anamufasha no gucuruza ikawa ze. Bukeye akanzura agira ati, naho ibindi byo kuvuga ibitwaro n'ibindi nkeka ko ari abantu bakabya kuko baba batazi amakuru. Reka tumwumve.
Ahubwo ngubwo nkaba nagira ngo yenda mbonereho nsubize bimwe mu bibazo abantu babajije nyuma y'ikiganiro twajyanye ubushize, byerekeranye inkunga twaba twateye Museveni kubera ko hari abantu basa n'abakabya. Inkunga yatewe Museveni ya mbere niyo ngiyo kumureka agahita mu Rwanda ava muri ibyo bihugu navuze Tanzania, Uganda, Burundi ajya muri ibyo nakwita nka province ya Ruburaga mu majyepfo ya Uganda no mu burasirazuba bwa Uganda. Indi nkunga yatewe nayo igaragara nuko icyo gihe yari akeneye amafaranga twamuhaye, ariko yari akeneye amafaranga afite ikawa, yari afite ikawa nyinshi. Ibyo bice murabizi Uganda ihinga ikawa nyinshi, yari akeneye rero ahantu anyuze ikawa ye kugira ngo ajye kuyigurisha. Ibyo nabyo byarabaye, twamufashije kugira ngo agurishe iyo kawa ye. Naho ibindi byo kuvuga imitwaro n'ibindi, nkeka ko ari abantu bakabya kubera ko baba badafite amakuru.
Ahari kangira icyo nibariza impfubyi ya Habyarimana Bukeye Yozefu nyuma ya buno buhamya bwayo. Rwose Yozefu Bukeye uratinyuka ukavuga ko mwafashije inyeshyamba Museveni kugurisha ikawa zayo. Mbese izo kawa hari izo Museveni wo yari yarahinze? Nta leta yemewe na Rundi mwari muzi? Nk'abadiplomate ni Museveni koko mwari mwaragejejeho impapuro zibajyana mu butumwa bwo guhagararira Rwanda muri Uganda? Mujya gufasha Museveni gutera Uganda, kuki mutari mwaravanye ambasade Kampala ngo muyizane mu birindiro by'iyo nyeshyamba ya Museveni nyine? Ufasha harya ufasha umujura gucuruza ibyibano, nawe ntabwo umuntu yamufata nk'umujura, amategeko ubundi niko abivuga. Neretse ati Habyarimana yari impumyi muri politique, société politique. None nawe Bukeye uti Habyarimana yafashije Museveni kugurisha ikawa yibye, ukaba utabyumvamo kuba wemeje ko Habyarimana yahugiye mu kwiba Uganda n'Abagande akibagirwa kurinda u Rwanda n'Abanyarwanda, kandi yari yo nshingano ye nk'umukuru w'igihugu, nk'umukuru w'ingabo, nk'umukuru wa itamajoro n'ibindi byinshi yari yarakomatanyije. Ese Bukeye we abavuga ko kitso cya ikikwikitso nyakitso yari Juvenal Habyarimana sukuri koko baba bavuze rwose? Ukuri tugenda tugaragaza kuri radio yacu, twebwe bo muri radio Shakwe, ukuri tugenda tugaragaza ku mahano ya Emerende Cedere gutumye namwe impfubyi za Habyarimana mubura yo mucira nayo mumira, mutangiye kumuvamo ku manywa y'ihangu. Ni byiza ukuri ni kujya hagaragara, ukuri ni gutsinde, kandi rero biracyaza naho mugoreka amateka hose ntabwo tuzabakundira. Naye byo guhakana ko Museveni yakoranye na Habyarimana ubucuruzi bw'intwaro, intwaro yaje kumuhindukirizaho atibagiwe natwe Abanyarwanda, rwose Bukeye bawohereje gatoya, ubuhamya bwa Faustine Twagiramungu wahagaze kuri ubwo bucuruzi bw'intwaro buri buze kukumunyomoza mu mwanya. Kera kabaye rero kugurika amateka kwanyu kuzatuma Abanyarwanda batari bakeya batari bazi mu by'ukuri ayo mateka, bizatuma rero bamenya uruhare rw'inda nini y'akazu, inda nini y'akazu, akazu mu kigaragiye. Bazamenya rero ibyo ako kazu kakoze, uruhare rwako mu makuba yoretse u Rwanda, bityo biyamire bagira bati inkuru ibaye impamo, imbeba yakurikiye akaryoshye munsi y'ibuye ihakurinda yakabati. Mbese ariko mbere yo kugira ngo twumve Faustine Twagiramungu, reka tubanze twumve indi mfubyi ya Habyarimana ahandi avuga Etienne Mutabazi nawe avuguruze diskuri yo guterwa dutunguye ya Habyarimana. Iyo diskuri akaba nibutse ko yayivuze ku FPR Gitera, agahita yiroha muri elite y'abatutsi n'iy'abahutu bo mu majyepfo, akabafunga, akabakorera n'andi mabi benshi cyane batari banazi, benshi cyane muri abo batutsi no muri abo bahutu bo mu majyepfo batari bazi iby'icyo gitero cya Museveni. uwo Museveni nyine mbyibutse ko Habyarimana yamufashe ku buryo bwose nk'uko na zino mpfubyize ziriho zibigaragaza kubera ko nyine kuraho zihungira ukuri kuturo dushyira hagaragara gusa rero n'ubu ngubu ntibagitinya kuvuga ntibagitinya ku ntibacyatinyuka kuvuga yuko abahohotewe n'ubwo bujura n'ubwo buriganya n'ayo macuyinda ari bo byitsu nibyo rero twanze kaba ari nabyo tumaze iminsi nyine twerekana ko tutazongera kwemera icyo kinyoma cyari kigize ingoma ya Habyarimana dore ko iyo bariho banavuga ko ingoma ya FPRDMI nayo igira ikinyoma bagombye ubundi kugenza make kuko nabo ubwabo n'abanyakinyoma reka rero twumve Etienne Mutabazi impfubyi ya Habyarimana ihatswe muri RNC ya Kayumba Nyamwasa uri ku isonga ry'abishi ba Habyarimana bityo umuntu akaba yavuga ko Mutabazi ngo ari mu by'ukuri ahatswe nka nkundi ya Kabego Mutabazi rero uwo ngo nawe yari mu kiganiro hamwe na Joseph Bukeye kuri iyo radio inkingi ku itariki ya 24 z'ukwa mbere 2021 nkaba nakwibutsa kandi ko intambara itera uwo Mutabazi yari ofisiye ufite ipeti rya lieutenant ngo yari muri promosiyo ya 28 y'ishuri rya gisirikare SM Corps Supérieur Militaire twumwumve rero Mutabazi nguwo uhatswe kwa Kayumba Nyamwasa uri mubishe se Habyarimana
ku ruhande rw'u Rwanda narwo bari bazi ko bazaterwa na mbere ya 90 hari inyandiko nabo nagiye mbona mfite ku meza wenda tuzagarukaho za kozwe n'ishami ryari rishinzwe iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda icyo gihe ishami ryaborwaga na Colonel Anatole Sengiyumva aracyariho yaraburanya rusha ariko n'izi nyandiko zabaye imbere inyandiko rero zirambuye zivuga yuko igihugu kizaterwa ibyo ni ibintu rero byari bizwi wenda kuko avuze ko nabaye mu gisirikare n'uburyo bari batangiye kongera mubare w'abasirikare yaba ari ku rwego rwa ba ofisiye mu ishuri kuri rya gisirikare bongeraga abasirikare ubundi bajyaga binjiza abasirikare batarenze za 50 ariko hari umwaka ubanziza gati ntambara bari binjije 150 mu ishuri kuri rya gisirikare binjizaga abasirikare benshi mu ishuri ry'abasuzofisiye ibutare ndetse binjizaga n'abarikiri benshi mu cyo bitaga centre d'instruction yo mu Bugesera ibyo rero ni ibintu byagaragaraga ko hari ikintu kirimo gutegurwa abantu ntibakagiye bibaza ngo ese ngo byarateguwe bari babizi gute bene ayo makuru haba hari abayasi ahubwo nk'uko Professeur Uwizeyimana yabivuze ikiba kitazwi n'umunsi bizaba ariko ayo makuru yarazwi abantu benshi bari babizi ndumva naba ngushubije ijambo
Generali Habyarimana ingabo zawe turagushyigikiye Generali Habyarimana ingabo zawe turagushyigikiye mukomere
Reka dukurikizeho ubuhamya bwa Albert Rukerantare kuri mikoro ya Aimable Karirima w'ikinyamakuru Igihe cya FPRDMI Kagame aho hakaba hari ku itariki ya 3 z'ukwa 10 umwaka w'2022 mwumvise neza rwose yari kuri mikoro y'intore za Kagame bisobanura rero ko indi mpfubyi ya Habyarimana isigaye yaragiye guhakwa kubishe se nka bimwe mbese bya nkundi ya Kabego bikorwa nibutse ko ibyo bikorwa byo guhaka kubishe uwo bita umubyeyi wabo ari bikorwa bya tanze umugani nk'ubwo nyine wo guhakwa nka nkundi ya Kabego duherutse no kubivuga ibyo bikorwa kuri nako twanayivuze mu kanya ku muntu witwa Emmanuel Neretse ibyo bikorwa byo kujya guhakwa kuwishe uwo bita se duherutse kubivuga n'uyu munsi twabisuyemo tuzongera tunabisubiremo rwose rero tuzabisubiramo n'impamo uriya Neretse uhora dutuka arabundabunda akajya Kigali guhakwa kuri FPRDMI Kagame yahitanye Habyarimana yita se yamara guhindukira akaba ari twebwe yita ibyitso twumve rero uhungu wa Rubere Rukera Ntare nawe utanga ishusho rwose kurusha ndetse n'ubundi buhamya twumvise aratanga ishusho nk'iyo twumvanye Major BMS abakunzi y'igihe nyine twaterwaga nk'iby'ikibazo cyo guhuzagurika akavuga ndetse Urukira Ntare akavuga yuko Service Centrale de Renseignement ni ukuvuga ibiro bikuru bishinzwe iperereza yakoragamo ibyo biro byakurikiraga imyiteguro y'igitero umunsi ku wundi Urukira Ntare akongeraho ko bari bazi neza yuko FPR izaborohera izatera yoroshye nyine izagaba ibitero byoroshye nk'iby'inyenzi zo muri za 60 wenda umuntu akaba yayibaza atese Habyarimana uko gusuzugura imbaraga z'inkotanyi siko kwaba ntikwaba kwaraterwaga nuko yumvaga azabigira nyine iturufu yo kugira ngo yikize abatavuga rumwe nabo ahantu bavuga bariya batutsi bahise bafatwa nk'ibyitso cyangwa se abahutu bakomoka mu majyepfo ibyo tuzagenda tubigarukaho turibaza mu byukuri ibyo tuzi neza nka mwarimu tuzarushaho kugenda tubisobanura twumve rero Rukera Ntare ubuhamya bwe burebure ariko butarambiranye pe butarambiranye rwose nabwo bwerekana ishusho y'iriya ngoma bwerekana nyine busobanura neza yuko tutatewe dutunguwe kandi rero yuko habayeho guhuzagurika gukomeye kabone n'uko ko guhuzagurika we atagusobanura neza ariko mwarakumvise mu buhamya bwa basaba kunzi dushimira cyane kandi twiteguye n'ubundi buhamya kuko bino binyuma by'abantu bo muri MNDCD ntabwo tugomba kubyihanganira nimwumve rero ubwo buhamya bwa Rukera Ntare
Albert Rukera Ntare ndabashuhuje mbahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kugirana kuri uyu munsi w'iya mbere ukwakira iya mbere ukwakira ni umunsi wanditswe mu mateka y'u Rwanda aho hatangiye urugamba rwo kubohora igihugu urugamba rwashojwe ku ruhande rw'inkotanyi mwebwe mukaba mwari muri mu gice cya leta yari iyobowe na Habyarimana mukaba kandi mwarakoraga muri serivisi ya renseignement serivisi bita y'ubutasi ibiro by'ubutasi byakoreraga mu iruhande rw'ibiro bya presidence ibiro bikuru by'umukuru w'igihugu uyu munsi wowe nk'umuntu wari hafi aho ngaho wabagezeho uti wabagize izihengaruka cyangwa se mwawitwayemo mu muti abanyarwanda bari bameze bate muri icyo gihe muri Kigali no hirya no hino nk'abari muri serivisi zizi amakuru yari mu gihugu ngira ngo mbaho umwanya mutubwire uko byari bimeze umwanya n'umwanya Albert Rukera Ntare
murakoze bwana Ngarambe Karirima nibyo uyu munsi ni umunsi w'amateka akomeye y'igihugu cy'u Rwanda igihugu cyacu nk'uko mubyibukije ni umunsi ku wundi imyaka 30 irashize ingabo za FPR inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohora igihugu ku itariki ya mbere ukwakira 1990 nibwo igitero cy'inkotanyi cyagabwe ku butaka bw'u Rwanda mu by'ukuri kuri uwo munsi ni umunsi umuntu atapfa kwibagirwa kuko nk'uko mubyibukije nge nari umukozi wa leta ntabwo nari mu buyobozi ariko nari mu bakozi ba leta nkora mu biro bishinzwe iperereza ntabwo ku ruhande rumwe twe twatunguwe kuko ni amakuru twakurikiranaga umunsi ku wundi tuzi neza ko hari bitegurwa nubwo ntahamya neza ko umunsi w'itariki ya mbere twari tuwuzi ariko ibyo ni ibintu ahanini twari tuzi ko bishoboka ariko kuri uwo munsi byarabaye nyine igitero kiragabwa mu gitondo cya kare nk'uko byari bisanzwe nari nazindutse ndi mu kazi amakuru atangira kugenda ahwihwiswa ko inkotanyi zagabye igitero ariko kugeza mu masaha ya saa yine ntabwo byari byagafututse ngo tumenye hateye abantu bangana iki bitwaje intwaro bwoko ki ku buryo mbese amakuru nyayo afatika yemeza ko u Rwanda rwatewe yamenyekanye ku gicamunsi cyo kuri iyo tariki iyo kwa mbere ya mbere y'ukwakira njye mu gitondo nyamenya namenye nyabwiwe n'abari bashinzwe itumanaho abo bitaga aba operateur ku maradiyo za communication zari zigifunguye tukagerageza gushaka kumenya amakuru yimbitse tubajije bagenzi bacu babaga mu ntara ariko mu by'ukuri amakuru nyakuri yemeza ko igitero cyagabwe yamenyekanye ku gicamunsi harimo ikintu cy'icyoba kuko mu by'ukuri nubwo amakuru twabaga tuyafite ariko ntekereza ko tutigeze tuyaha uburemere ibyari bikwiriye kuko nk'uko byavugwaga inyenzi zari zaragiye zitera muri za 50 muri za 60 kugeza 60 na kangahe ariko zigakumwa imbere ibitero bigakumwa imbere ntekereza ko abayobozi bibwiraga ko n'igitero cy'inkotanyi n'ikiramuka kije nacyo tuzagikoma imbere ku buryo bworoshye ariko siko byagenze nyine kuko nk'uko bya umusozo w'intambara waje kuba wabonye ko leta yariho yaraguye inkotanyi zifata ubutegetsi
muri icyo gitondo rero winjiye mu biro wasanze kuko mwakoreraga muri presidence service de l'enseignement yari mu biro yari hamwe na n'ibiro bya president wa republika byagenze gute
ibiro by'iperereza yari département imwe muri département zigize presidence ya republika niyo mpamvu n'ibiro byacu nyine byari hamwe na presidence byari muri presidence ubwayo nk'uko ntangiye mbivuga igitero ntabwo byahise bimenyekana kuri buri wese nanjye amahirwe nuko natangira ubundi nari mfite kamera yo kuzinduka gutangira akazi nzindutse cyane mu masambiri sambiri n'igice nibwo amakuru yariho ahwihwiswa aho mu kigo ubwo abakozi uko baje uko noneho n'abashinzwe nyine kwakira amakuru ubwo tugenda duhererekanya amakuru ariko nyine ubona twese dusa n'abasuherewe
ariko hari abasirikare bakuru bari aho ngaho
oya ntabwo ubundi serivisi yacu ntabwo yarimo abasirikare
ndavuga bakoraga muri presidence nta nama bakoze
inama zabaye nimugoroba nyine amakuru bimaze kuba amakuru amaze kuba impamo ndibuka ko habaye inama mu mugoroba ntabwo nibuka isaha yatangiriye ariko nibuka ko nyuma bigeze nko mu masaa saba y'ijoro nibwo abari bamwe mu bari bayirimo basohotse ko yabereye muri kabina ya perezida nibuka ko harimo Colonel Ndirimana, Colonel Rusatira, ndakeka na Bagosora, Colonel Bagosora, Rwagafirita, abo ngabo nibo mbashe kwibuka. Ntekereza ko iyo nama ikaba nayo nyine kubera ko Perezida wa Repubulika atarahari yari mu nama ya New York. Iyo nama ikaba yari igamije kureba igikwiriye gukorwa, kuko nyuma yaho aho basohokeye baganira hanze bavugana hanze y'igitoma, nibwo umuntu yabashaka kumva gutoramo akantu ukamenya icyo bariho bagira. Naho inama y'ubwayo yari yatangiye ntabwo nibuka n'isaha yatangiriye, kuko ubwo nanjye nari mu biro, ariko njye wari uhagarariye ushinzwe iperereza, kuko wari udukuriye yari yarajyanye na Perezida wa Repubulika, hari yasigaye diregiteri wari ushinzwe iperereza ryo mu gihugu, Munyemana Atanazi. Yari yansabye kuguma mu biro kugira ngo iyo nama nirangira. Ndakeka nawe ahubwo iyo nama ashobora kuba yari ayirimo. Yari yansabye kuguma ku biro kugira ngo icyemezo kiri buve mu nama tubashe kuorganiza za gahunda zo kujya gutohoza no kumenya uko ku rugamba bihagaze.
Abo bari muri iyo nama se irangiye mwabonaga bahagaze gute? Hari ukuntu ureba ukabona umwuka uko wari umeze?
Mu by'ukuri mu Gifaransa niho hari terme iyo bavuga ngo abantu babaye desemparé, ubona basa n'ababuze amajyo byemezo bi usana nta murongo ufatika uhari wo gukora w'icyo gukora.
Niko wabibonaga?
Niko nabibonaga.
Nyuma rero bagusabye kujya kureba uko bihaga, uko intambara imeze igabiro.
Nyuma yaho iyo nama irangiriye nibwo Munyemana yamsabye kureba mu modoka zihari, izaba zikanyakanya zifite ingufu zidashobora kutenguha abantu, kugira ngo mu gitondo zijye muri misiyo yo kujya kureba kuri tere uko bimeze, uko bihagaze. Cyatangaje nk'uko kubwo na misiyo ya mbere, ubwo misiyo ya mbere mu gitondo ninjye yahise aha gahunda yo kujya igabiro kureba gutara amakuru kugira ngo tumenye uko ibintu bimeze.
Igabiro aho urugamba rwari mu
rwego. Mu by'ukuri ntabwo byavugwaga ko inkotanyi ziri kwavansa, ariko mpaguruka i Kigali ntabwo byari byakabaye konfirime ko inkotanyi zagiye zigabiro. Ariko uko nagendaga nigira imbere, naje kwiranda konte ko igabiro nayo iri zone rouge, iri muri zone rouge. Ndetse ku buryo mpagera za bariyeri z'abasirikare bashuje n'abashaka n'abanyangira kwinjira biza gusaba ko banyakiri uruhuza. Koloneli Hakizimana witaga Boye niwe wari komanda, nyuma yaje kunyemerera ubwo ndinjira mbaza amakuru uko ibintu bimeze, uko gahunda ku rugamba rumeze, noneho nsohoka muri zone rouge ngaruka i Kigali. Nagarutse i Kigali nageze i Kigali mu nko mu saa yine saa tanu z'ijoro. Ibyo byo kuvuga ngo inkotanyi zifite imirizo ni ibintu nirangaje yaje nyuma bitinze, muri icyo gihe cy'itariki ya mbere ndetse no ku ya kabiri ntabwo byari byaka ayo magambo nk'ayo yari yakaje. Icyavugwaga cyo nuko inyenzi zateye byibutsa inyenzi zo muri 1661-62.
Wowe ubwawe uvuye Gabiro umvise umeze gute, uzi neza ibirimo bihabera, abari mu gihugu batarabimenya neza babyumva gutya gusa, ariko wowe wivuriye kuri terre.
Me kuvayo njewe urabona hashize imyaka 30, nari nkiri muto by'ubwabyo, ntabihishe rwose byari byampangayikishe binteye n'ubwoba, kuko n'amakuru yavugwaga ko inkotanyi zije zifite ingufu, hari n'abavuga ngo zidafite imbunda ziri kuvuza amadebe abasirikare b'u Rwanda ngo bakiruka. Mbese byaje ku abasirikare b'u Rwanda baje gukamirika nyuma yuko haje intervention y'abasirikare bazayirwa, nibwo rwose abasirikare b'u Rwanda babashe kwiyoorganiza nyakuri, barashikama bahangana n'inkotanyi nyaguhangana, ari naho kamorali kagiye gatangira kugaruka twumva ko bazi kumiriye. Naho mu kwitariki ya mbere, ya kabiri ndetse n'iya gatatu wumvaga zisa n'izirimo kugenda zo nk'izoga zinjira, amakuru tugeraho yaba ari amwe arimo ibihuha yaba ndi ari ukuri, ariko wumvaga ko ziri kwinjira rwose, bya bindi bavuga ngo songa mbere mpakanyami jose, ukumva koko mu gihe gito ziraba zageze Nyamirambo. Ibyo ngibyo rero byarahangayikishaga cyane, bikadutera ubwoba.
Ariko mwe mwari mufite amakuru yizeye ko mwabaga muri en contact n'abasirikare bari ku babohereza amakuru
ashinzwe
iperereza?
Naba mbeshye ko amakuru yose nabaganya afite, kuko amakuru afite inzira anyuramo, afite abayasantralize. Donc kumenya harayo twumvaga nyayo, ariko ndi bikaba ibihuha. Ibyo bihuha nabyo rero bigatuma umuntu ahinda umushyitsi cyane, kuko hari ibyazaga bishingiye kukurata ubutwari bw'inkotanyi bw'inyenzi, noneho hakaba n'ibindi biza bica intege, bavuga ko abasirikare bari kwiruka, ingabo za Habyarimana ziri kwiruka. Ibyo rero wabyumva ntabwo washobora kujya kubaza koroneri, ntiwashobora kujya kubaza majoro ngo ese muri kwiruka ese bimeze gute. Amakuru wayafataga uko akugezeho, abakuru abo mu rwego rukuru nibo baga bazi amakuru nyayo y'impamo, kuko raporo zabaga zakozwe.
Ariko ntabwo byumvikana ukuntu serivisi ya renseignement y'igihugu iri muri presidence abasirikare bakuru batayihaga amakuru nyakuri kugira ngo umutekano ukomezwe, cyangwa se bamenye uko batwara abaturage.
Hari kingira ngo nkwibutse, nubwo hari service de renseignement nkunda kwitangiye urwego rw'iperereza, ariko hari iperereza rya gisivile n'iperereza rya gisirikare. Service de renseignement militaire yahaga amakuru igisirikare, nawe iservise urwego rw'iperereza rw'abasivile nabo bashakaga amakuru, bagatanga amakuru mu nzira zigize. Ayo makuru yose araturutse mu gisirikare, araturutse mu gisivile, yose yagiraga ahahurizwa yose shumi numa yajyaga kwa perezida wa Repubulika. Bivuze ko birashoboka ko hari abasirikare wenda bahaga amakuru umuyobozi wacu wari ukuriye urwego rw'iperereza ruzwi rwa gisivile, ariko ayo makuru ntabwo we yahindukira ngo bari aze kuyaha abakozi bari hasi ye, nawe yatangaga raporo kwa perezida wa Repubulika.
Noneho rero tugaruke ku mu baturage. Iyo periode yari imeze gute? guhera tariki ya mbere kugera ku minsi yakurikiyeho
burye buriya rero guhera tariki ya mbere abaturage cyane cyane bibyumba nibo bazi ayo mateka ya mbere ni ya kabiri ndetse ni ya gatatu mu gihugu cyose ntabwo bari bakavuye mu rujijo bari bakijijwe kubyerekeranye n'urwo rugamba ariko abibyumba aho urugamba rwahereye nibo bari baza makuru ni nabo batangira guhunga nibo bashushe n'abatanga makuru ku urugamba rwatangiye ku ruhande rumwe abaturage navuga ko batunguwe ariko nkatwe twakoraga mu biro by'iperereza ntabwo twavuga ko twatunguwe kuko nkuko nabivuze mbere na makuru twabonaga na mbere y'uko urugamba rutangira arama nama y'inkota yabaga twarayamenyaga ariko icyo nkubwira nuko iyo tariki ntabwo mpamya ko byo byari bizwi ko kuri iyo tariki aribwo ziri bwinjire ariko byo byahoraga byitezwe ko umunsi umwe igitero gishobora kubaho
dutangira ikiganiro bavuze yuko umwana bisuzumari mwabisuzuguraga
ibyo nibyo kuko iyo hatabamo kubisuzugura za inkotanyi zari gutera urugamba rwariteguwe ariko ukurikije uko zakiriwe cyangwa uko abasirikare bakiriye urwo rugamba nuko nibyo nabonye ikintu kimeze nk'igihunga cyari gihari cyangwa icyo nakwita debandade bigaragara ko nta ngamba zari zarafashwe zo gukumira igitero icyo ari cyo cyose cyaza cy'inkotanyi
ukurikije uko gusuzugura kumva ko bidashoboka byaterwaga n'iki
nibyo nakubwiye mu myaka ya za 60 nzi ko habaye ibitero by'inyenzi ibyo bitero byose igikomeye cyo bavuga cyagarukiye ku kiraro cy'Akagera hari aho bita ku Kanzenze nicyo gikomeye cyaje kandi nacyo kiza gusubizwayo bivuze ko habayeho kwirara bakumva ko b'abatutsi bahunze badashobora kwiyoruganiza ngo bagabe igitero cyagira icyo gitwara ubutegetsi buriho nkibwira ko ari aho ngaho kwirara kwaturutse no gufata ingamba ntibishoboke noneho akaba n'imibanire ya perezida Habyarimana na Museveni Museveni wakomeje kwizeza Habyarimana ko nta gitero gishobora kuba gishobora gutera u Rwanda giturutse i Bugande kandi ariho mu bigaragara hari indiri twakwita inkotanyi agahora nkibwira ko yagize icyo cyizere kwizera Museveni ko nta gitero gishobora kugira ibyo ngibyo nkizera ko ariyo naivete yagize kumva ko ubwo relasiyo zimeze gutyo nta gishobora kuba ntibabishyiramo ingufu
nk'uko twabibasezeranije reka dusoze buno buhamya bw'uno munsi dushyiraho ubwa Faustine Twagiramungu. Ahangaha Faustine Twagiramungu yaganiraga ku gitangazamakuru Kondera ku itariki ya 8 z'ukwa gatatu 2018 ari kuri mikoro ya Agnes Mukarugomwa uyoboye icyo gitangazamakuru. Icyo gitangazamakuru nako Agnes Ungo akaba yaramubazaga impamvu abahutu batsinzwe. Faustine Twagiramungu nta utamuzi, ariko ku bakiri batoya reka twibutse ko ibyo avuga yabihagazeho akiri umuyobozi wa Societe Steel. Iyo sosiyete leta ikaba yari ifitemo imigabane ku bwiganze. Iyo sosiyete kandi ikaba mu bintu by'ingenzi yari ishinzwe harimo kujyana mu makamyo yayo n'ayabo bafatanyije ku byambu bya za Mombasa na za Dar es Salaam, ibicuruzwa by'u Rwanda bijya mu mahanga no kuvana kuri ibyo byambu ibicuruzwa u Rwanda rwaguze muri ayo mahanga. Mwumve rero impamvu zo gutsindwa kw'abahutu nkuko Agnes Mukarugomwa yabimubajije.
Byageze bite kugira ngo ubutegetsi bwari mu Rwanda n'abari mu Rwanda abaturage ubonaga basa n'abashyize hamwe ari na benshi mbere ya 1990 mbere y'uko intambara iba. Intambara irateye abari batuye ku mupaka za Byumba barabirukanye abandi barabishe, abatapfuye barahunze baragiye barakomeje, yari inkotanyi yari abasirikare baraje bageze aho bafata igihugu. Igihugu hafi ya cyose kiva mu Rwanda n'abatutsi barahunze, igihugu kisigara ari cy'inkotanyi. Byagenze gute kugira ngo iyo Rwanda bavuga wenda yari na nyamwinshi igeraho itsindwa iyo ntambara?
Icyambere habaye politiki mbi ni umuntu yatangirira mu gihugu ubwacyo, akadutangirira kuri politiki y'impunzi. Sinzi niba ku gihe cya Repubulika ya mbere, ibyo ndibuka ko habaye ibyo bita ngo arete presidentielle ihamagara impunzi zose 1963 mbere y'uko inyenzi zitera zikagera ku Kanzenze kuri kilometero 12 zishaka gufata Kigali. Iyo arete yabayeho iba mu mezi ya mbere rwose, mu mezi ya gatatu 1963. Urumva abatutsi bari hanze banze kuza bateguye ko bazaza barwana kandi nkuko barabikoze. Urumva ariko sinzi niba muri Repubulika ya kabiri ushobora kubona leta yize ihamagarira abatutsi kugira ngo bagaruke mu Rwanda bari barahunze. Ibyo simbizi. Reka rero tuvuge ko itabayeho, ntabwo byari ngombwa ko komisiyo ishinzwe ibintu byo hanze n'impunzi muri mu ishyaka rya MLND yemera igatangaza ko ngo igihugu ari gitoya batumvaho impunzi zishobora kujya ngo bajya basaba pasiporo ngo bakaguma ariko mu gihugu bari bari ari ibyo ngibyo bishyira mu gaciro, ibyo ni gashoza ntambara. Byageze aho ngaho bagahinduka muri 1989 bavuga ko ibyiza ari uko bahura na HCR abo bantu bagataha. Inkotanyi zaranze kuko zari zimaze gushyiraho ishyaka ryazo ryo kugira ngo zizatahe. Urumva byabaye ngombwa rero ko niba impunzi zizatashye nk'uko zigeze ntizatashye ariko ubutera zirukanye ziza mu Mutara. Ibyo kujya mu Mutara ntabwo twazakiriye, mujye muvugisha ukuri, twavuze ko zisubiriye uzavuge. Ayo ni amakosa yatumye FPR igira ishingiro ryo kugira ngo yange no kubonana ica agahigo. Intambara rero yarabaye itagumye dutsindwa n'ikiyero. Hari ikibazo cy'amateka y'impunzi, hari n'ikibazo Habyarimana nawe abyivugiye nyirango ku itariki hari ya gatandatu afa akimara kugaruka mu Rwanda kuko intambara batewe atari mu gihugu. Yavuze ko twatewe dutunguwe. Niba rero twari twatewe dutunguwe ni ukuvuga ko mu by'ukuri serivisi de renseignement no kuvuga serivisi zishinzwe cyangwa se abashinzwe ibyo byo kuneka ntabwo bamenye ko intambara izaba twatewe dutunguwe iyo ni faiblesse ya mbere uterwa dutunguwe kandi twari tuzi ko hari ikibazo cy'abo bantu bashaka gushobora kuba baza ku ngufu ba ari n'abasirikare b'ikindi gihugu impamvu ya kabiri umuntu yavuga nuko habaye ubwumvikane buke mu Banyarwanda ubwabo hakaba mu cya kibazo twakomeje kuvuga cy'abakigana abagenduka ingabo z'u Rwanda ntabwo zayoborwaga n'abantu bose ngo ubone harimo ikiribwa abaziyoboraga murabizi ikindi cyaciye icyuho mu by'ukuri nibyo nabuze mvuga by'amateka by'agasuzugo kubona ko umuntu ari president undi wari president nta gaciro agifite mu gihugu nta mvuga izina rye birabujijwe ibyo byose ntabwo bimaze guteranya ngo byirunze hamwe bituma abantu bamwe badashobora no kumvikana ingabo zayoboye iriya ntambara bamwe bari bafashwe nk'abantu b'abagererwa abandi bafashwe nk'abantu mbese bakomeye aribo bagomba kujya mu rugamba ibyo ntabwo rero mbibwira kuko wenda abana babyumve nk'abari mukuru uzi ko ariko byagenze ikindi rero cyane umuntu yarangirizaho ni uburyo habaye akagambane gakozwe n'abayobozi bo mu karere cyane cyane nk'ab'i Bugande bo navuga ko basa n'abagambaniye Habyarimana uti kuki kubera ko Habyarimana yizeye Museveni cyane amwizera igihe yarwanaga ndavuga uwo warwanaga ari inde ni igihe Museveni yarwanaga ugashaka gufata Uganda abantu baravuga bati nimupure uzandika ibitabo umenye n'ibitabo ntabyo nzandika kuko byo mvuga ni byinshi cyane icyo nzi ni uko najyanye na perezida Habyarimana i Kabare kubera ko wenda imirimo nakoraga ya transport tunyuze ibintu muri Uganda byari ngombwa bageze muri delegation icyo ubute yatubwiye ati hari abantu bagiye mu nuna na rimwe bajya mu mashyamba kurwana ati abo bantu mutabitondera ati bizabakoraho namwe ibyiza ni uko twashyira hamwe tukareba ukuntu tubazitira ntibyabaye kuko akazi nari nshinzwe nagukorera imizigo iva i Mombasa igera mu Rwanda bakayipakurura muri Majorwa niva i Dar es Salaam bakayipakurura muri Majorwa ikamba rero twari tuhafite ibiro ngubu twari dufite ibiro i Dar es Salaam dufite n'ibiro na Nairobi ni Mombasa akaba ariyo mpamvu rero nagiye muri iyo nama ariko reka mbubwire rero icyo ubutaya dusabye ntabwo twagikurikije twagombaga kureba uburyo mu buryo twashyira hamwe kugira ngo bariya abantu badasabaga igihugu cyacu ntibyakozwe ahubwo yewe nabwiwe n'uwari directeur de cabinet wa perezida arampamagara ati ntambara Museveni yateye mu gihugu cye twiyemeje kumushyigikira igisubizo navuga ni bya bindi twavugiye Kabare igisubizo yampaye ngo ni ukubagarira yose wumve noneho ati byaba byiza rero hari amakamyo abiri yikoreye intwaro ava i Burundi nukohereza umuntu ku Kanyaru akayikorera dipima za transit agahita akinjira mu Rwanda kugira ngo tuyamwoherereze ati kuko tutabyohereje bagira ikibazo ntungamo imbarara ndetse kasese na Kabare ntabwo byahagarariye aho ngaho ariko twabiguze nk'inshuro nk'eshatu ayo makamyo yari ay'umugabo witwa Gregoire Karore twajyaga guhura akazanizo ntwaro ikindi ni uko nzi ko hari indege zabaga i Kanombe zifite intwaro ntabwo ushaka kuvuga umusirikare wari ubishinzwe kandi nawe yarabinyibwiriye yaravuga ati natwe twapakururaga izo ndege ndetse na perezida hari twohereza intwaro muri Uganda zo gufasha Museveni urabyumva ibyo rero ni za ereri twagiye dukora noneho bikaza gutuma tuvuga ngo dutewe dutunguwe kubera ko abantu bagiye batugusha wenda mu mitego simbizi ari ibyo ngibyo byarabaye ntabwo Museveni yahakana ko yafashe Uganda adafite suti ya Habyarimana.
Shuti zaradisha kwe nkuko maze kubyumva Agnes Mukarugomwa ukwikondera kuri yo tariki ya 8 z'ukwa gatatu 2018 mwumvise ko yabajije Faustine Twagiramungu impamvu abahutu batsinzwe. Faustine Twagiramungu ati ni ukubera faiblesse nyinshi intege nke mu buryo bwinshi. Ati duhere ku mpamvu ya politiki mbi by'umwihariko politiki gashoza ntambara ya Habyarimana ku mpunzi atugiranije no ku gihe cya Kayibanda impunzi rwose we yarazihamagaraga zihamagara gutaha. Ati kandi icyo tugomba kunenga uwo ni Faustin Twagiramungu ati tugomba kunenga biriya byatwatewe dutunguwe ibyo bintu ntabwo ari byo. Ati mu zindi mpamvu zatumye abahutu batsindwa atari ikibazo cy'abakiga n'abanyenduga ati ikibazo cyagezaga no mu gisirikare. Ati hari kandi myifatire kuri memoire ya Perezida Kayibanda Habyarimana wizeye Museveni akaba uwo Museveni yaraje kumugambanira. Ati mu zindi mpamvu hakaba hari ubuhamya ku robote waburiye Habyarimana Kabare. Ati nta mwumve ati ubuhamya bwa Dirikabu Habyarimana wabwiye yambwiye ati nyine akavuga ati Dirikabu directeur de cabinet wa Habyarimana icyo gihe yari sagatwari. Ati yambwiye rwose ko biyemeje kutumvira ubwo kutumvira uwo muburo wa Obote noneho ngo bagashyigikira Museveni ibyo bitaga ngo kubagarira yose. Faustine akavuga ko amakamyo yo gushyira intwaro Museveni rwose kuko yari amakamyo nyine y'ikigo ategeka yabyibuga hagarariyeho. Akavuga ndetse ko hari n'indege zapakuraga intwaro zo gushyira uwo Museveni. Faustin Twagiramungu nk'uko mwabyumvise arangiza avuga ko twatewe tudatunguwe rwose ko icyo kintu cyo guterwa dutunguwe Habyarimana yavuze mu ijambo rye nawe avuga ko nta shingiro. Ibyose rero bitaniye he nibyo twavuze nshuti mu duteza amatwi bitaniye rwose nibyo twavuze bitaniye he nibyo umutanga uhamya Major B musaba bakunzi yavuze abarwayi nkaneretse abarwayi rwose tubyitwa gutyo na abarwayi bo mu mutwe nkaneretse ntabwo rero bazatuza kushyira ukuri hagaragara aho hose twitayeho kwerekana aho tugenda tuvuga twushyira hagaragara uko kuri twagiye twerekana kandi tuzakomeza kwerekana ko Perezida Habyarimana yabeshye igihe yavugaga ko twatewe dutunguwe kuko yari afite amakuru twubisubiremo yari afite amakuru ndetse na Museveni atarafata ubutegetsi rwose yari afite Habyarimana amakuru yagiye abimpamo nyuma ibitero shuma nabyo mwabyumvise mu byumva no izo mpfubyize biri no mu bitabo byinshi harimo igitabo cya James Gasana navuga ko hagiye haba ibitero shuma nyuma yuko Museveni afata ubutegetsi ibyo byose byerekanaga nyine kizaba kandi nabo nizo mpfubyize ntabwo zikibihakana rwose ziyemeje nazo kuva kuri icyo kinyuma cyo kuvuga ko twatewe dutunguwe nkuko mwagiye mu byumva. Ubwo buhamya rero twabatoranirije burasubiza kandi ibibazo byinshi mu banyarwanda mwibaza nko kwibaza ngo nizihe mpamvu Perezida Habyarimana yafashije bikomeye Museveni kandi yari afite ayo makuru yuko amaherezo azamutera se yabitewe n'intege nke ya Habyarimana yabitewe n'intege nke yabitewe no gukunda amafaranga yabitewe no gukunda karyoshye nka yambe banyine yakurikira ku karyoshye munsi y'urutare ka kurinda y'akabati. Ese ni iyihe mpamvu twatewe imipaka irinzwe nabi? Aha naho hari byinshi umuntu yavugaho wenda nyina ku rukera ntiyabaye nk'ubisubiza avuga ati twari tuzi ko ibitero byoroheje nk'ibyo muri za 60 bizatworohera bityo rero umuntu akaba yavuga nk'uko natwe tubisobanura yuko Habyarimana yari afite nyine za gahunda zo kwikiza abo yanga ni ukuvuga abatutsi bamwe bo muri elite n'abahutu mu majyepfo nk'uko yabikoze muri za 73 ibyo bintu n'umutangabuhamya wacu saba kunzi ndumva yarabikomojeho. umuntu rero mu byo mukomeje kwibaza na nk'iyi mpamvu nta masasu twari dufite igihe FPR itera byo birekana nyine ko yari yasuzuguye icyo gitera zinyine ko kizamufasha ahubwo kizamuha ibisubizo ibisubizo bya kigome birumvikana mu mwanya wo kumutera ibibazo twibutse ko izo ministeri zose zari za mbende ministeri zari zishinzwe rwose ubutegetsi bw'ingabo zari zishinzwe kuzifasha kugera ku nshingano zazo byari izo ministeri zose zari za mirende aha ndashaka rwose kunyomoza ababeshya ko byose byatewe n'uko zimwe muri ministeri ngo zari zigizwe n'abatavuga rumwe na mirende bavuga minifini ministeri rufini ishinze imari n'igenamigambi ari we Marc Rugenera bakunze kumwikoma kandi ibyo byose byapfuye mu iterura izo za ministeri zo muri opposition zitarajyaho urugene y'abatarana mumenye amashyaka menshi rero turakomeza kwerekana kandi tuzakomeza kwerekana ko abayitwaza ngo niyo yatanze igihugu babeshya nkana inenge mu itere ya FAR yinzira bwoba FAR niyo yoretse u Rwanda faiblesse structurelle nkuko tuzagenda tubona faiblesse structurelle by'umwihariko ikibazo cya commandement ubuyobozi bw'ingabo no kuvuga Habyarimana ubwe na Serubuga n'abandi tuzagenda tubibereka twagiye tubibereka mu buhamya bunyuranye bwa ba François Sabakunzi James Kwizera Gasana ariko tuzagenda dukoresha n'ubundi buhamya cyane cyane ubwa leta y'u Fransa rwose bivugwa ko ngo yari ikomeye cyane ku Rwanda kandi byari byo koko yari ikomeye yari ifitanye ubucuti na Habyarimana ariko arayinanira nabo ubwabo bivugira ko ingabo z'u Rwanda zari zifite intege nkeya kandi ko ikibazo cyazo cyari gitereye muri commandement no kuvuga mu buyobozi bwazo bisobanuye mu yandi magambo kuziyoboye wari Habyarimana Serubuga n'abandi biracyaza rero ariko reka nsabe Six Bill Musanga mfura gufata ijambo ryo gusoza kino kiganiro twateguranye ikiganiro twabagejeho kunyito urugamba nyakuri rw'inzira bwoba FAR igice cya kabiri gye mbaye mbasezeho mbashimira kandi kuba mudukurikira no kuba mudufasha ku buryo bunyuranye harimo cyane cyane kuduha ubuhamya shimire kandi Sixbert mu sanga mfura mu izina ryanyu Sixbert rero fata ijambo usoze
reka mbaryo gushimira Joseph Ngarambe iki kiganiro ni wowe wagiteguye kandi wakiyoboye neza cyane nakunganiye cyane cyane ku bya tekiniki muri iki kiganiro rero watugejejeho ubuhamya bukomeye ubuhamya bwatanzwe n'abantu banyuranye harimo cyangwa higanjemo abiyise impfubyi za Habyarimana twumvise kandi n'inararibonye bwana Faustin Twagiramungu muri iki kiganiro twumvisemo amajwi ya Gaspard Musabyimana na Joseph Bukeye bari bakoraga mu biro by'iperereza ryo mu gihugu no hanze muri kiriya gihe nakwibutsa yenda ko Joseph Bukeye yari afite akarusho ko ari we warushinzwe kuneka inkotanyi icyo gihe yari muri ambasade y'u Rwanda i Kampala mwumvise kandi n'ubuhamya bwa Lieutenant Mutabazi Lieutenant Dr Mutabazi Etienne wahoze mu nzira bwoba FAR ubu akaba ari umuvugizi wa RNC mwumvisemo n'amajwi ya Bwana Faustin Twagiramungu wari ministre w'intebe wanditswe mu masezerano ya Arusha akaza no kuba ministre w'intebe inkotanyi zimaze gufata leta muri guverinoma zashyizeho ya mbere yitwaga y'ubumwe yari kuri mikoro ya Madame Agnès Mukarugomwa wo mu gitangazamakuru Ikondera Libre mwumvise kandi na Bwana Albert Rukerantare kuri mikro ya Karirima uvugira mu gitangazamakuru igihe n'umuzindaro wa FRDMI nakwibutsa ko uri ya Rukerantare yahoze akora mu biro by'iperereza ryo mu gihugu mu gihe cy'intambara ndumva nta bindi nakongeraho kubera ku kiganiro cyabaye kirekire. Gusa abantu bakurikiye ikiganiro cya mbere twari twatambukije bumvise ibitutsi bya Major BM Neretse Emmanuel aho yadutukaga avuga ko radio yacu ari igicuma ndetse akanatuka n'abagenzi be bahoze mu ngabo kubera ko nyine bavugishije ukuri ku karengane n'iyicwa rubozo bakorewe. Birumvikana rero ko umuyobozi nk'uwo nguwo nyine ari ishusho y'ubuyobozi ingabo zari zifite kiriya gihe. Ariko nanone ikindi gikomeye cyane cyavuzwemo muri icyo kiganiro nuko kandi na hano wagikomojeho nuko na Major Neretse wari umunyakazu nawe yemera ko Habyarimana yari afite intege nkeya ko atagize ubushishozi buhagije. Ibyo akabyemera aho yemera nyine avuga ukuntu ubuyobozi bw'ingabo bwari bwarabaye ibikingi, ni ukuvuga abantu bakajya mu myanya imwe bakayiheramo bakayimaramo imyaka cumi n'indi, ndetse akavuga n'ukuntu n'uburyo bwakoreshejwe intambara ikimara gutangira cyane cyane nka biro byo gufata ibyitso ibihumbi umunani hagati y'umunani n'icumi gufata abantu banyuranye bagafungirwa mu masitade bagakorerwa ibya mfura mbi ko nabyo ubwabyo bitazanye umusaruro mwiza ku ntambara. Birumvikana rero ko nawe ubwe yemera ko ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bufite intege nkeya kandi ko bwanacunze intambara nabi. Mu biganiro bizakurikiraho tuzajya ku rugamba Nyarugamba abantu batubwire urugamba barutangiye bate barukomeje bate noneho nibimera no gutanga ubuhamya tuzanerekana n'ukuntu urugamba nyine rwaje kurangira. Ndagira ngo rero ntatinze mu magambo nsoze kino kiganiro nshimira abaduteze amatwi mbararikira ibiganiro tuzakomeza kuri iyi nyito ku rugamba nyakuri rw'inzira bwoba FAR gabo zari mu Rwanda mbere yuko FPR Inkotanyi ifata leta muri 1994. Muri iki kiganiro mwari kumwe na Joseph Ngarambe na Sixbert Musangamfura muri studio za radio Ishakwe. Tubasezeyeho rero naho ubutaha.